sebenza wazi kunkela utshwala buka manje siphila kanzima nasegoli wasebenza wazi kunkela utshwala buka manje siphila kanzima ematheksini wasebenza wazi kunkela utshwala buka manje siphila kanzima ngifisa ukwazi ukuthi I'm not.